Fantastic music.
Men send selector.
We know that singer, that singer. We know that singer, that singer. We know that singer.
Naweza kuja kiuni lakini mwanangu utapata kichapo. Meseni mwendo wa mbuni baba tuende hapo hapo. Ini dab singeli, unacheza ile kiswaga. Kuna tabu kiukweli, watoto swazi na baga.
Mwana bakula tatu mtoto wekasha shure. Bakula tatu mtoto wekasha shure. Ikankimbili ya dude na mtoto kayo kwa msukure. Wana kusasa kusa, kusa, weza kusa, weza asa kusa. Wauni mchezo wa kisasa. Ikaina makainuka meseni ya
Tugonge mchele na pigia kengele tutumbwe kipele.
Twende pija makofi na wanangu pija makofi. Pija makofi team select.
Napenda unavochumaga mchicha tembele. Napenda unavochumaga mchicha tembele. Kinama unavochumaga mchicha tembele. Kinama unavochumaga mchicha tembele. Kinama unanoa mchicha tembele. Kinuka unanoa mchicha tembele. Kinama unanoa mama mchicha tembele. Kinuka unanoa we mchicha tembele.
Usisha genge no nini tuliza wenge. Baa zipo sinza wingi wa maduka unaulize mweki meshanuka kidaa tuliza kende. Mama Clare Hembu chochea puliza wende kula bata everyday. Na wachapa wanaka nite shata amzepe. Kula gwara kacha no mavalo valo. Sina wasi na ototo akita. Chikiraru raro na mponona wote wanasamba.
Babu suri unanguka, babu suri unanguka. Wache wankuke mwamba na pensi dani. Babu suri unanguka, babu suri unanguka. Wache wankuke tito na pensi dani. We tito we, we tito we na ujiwa unanizikuwa. We mwamba ye unanizikuwa. Tena utamu, utamu, we mwana kutamu.
Nino dap singeri, singeri. Nino dap singeri, nino dap singeri. Dap singeri, nino dap singeri. Kima umba unka pembeni. Nino dap singeri, indasi. Dap singeri, nino dap singeri. Dap singeri, nino dap singeri. Kima umba unka.
Oho! Kichwa ngumu tunakuchukulia msumari na nyundo. Kisha tunakukongelea kwenye kichwa. Chapa baria.
Wanajaribu kunizima ila bado wapo kwenye mtu wangu. Badman killer, shut up.